Mayibongwe inkosi ngayo inyweba yokuba sibe lapha kwakhona sizokudumisa. Sele sive ilizwe elimangalisayo ubuhle ke bobubo kuba konke kuyinyaniso. Kwaye inkosi seyiyo nanamhlanje, kwaye xa lifika ithuba lokubuya kwakhe, xa ixilongo likaThixo liya kukhala, izwi lesiphathi azithunywa liviwe, ngoko abafele kuKristu baya kuvuka. Hayi nje omnye njengoLazaro apha, kodwa bonke abo bathe baya ekhaya bekholwa ukuba bazaba yinxalenye yovuko lokuqala. Olukholo lwanyenzelekile ngaphambili ukuze lingqinelwe emva koko. Kulula nje kwenzeka ngokokholo lwethu. Ndinemibuliso yoba ndiyidlulise namhlanje. Xa wedluleyo eZurich ndiye ndathumela imibuliso kakhulu kuni bazalwane, ngoba nithe nandicela ukuba ndenje njalo, kwaye ewe kuwo wonke omnye umntu okunjalo. Emva koko inani labazalwane leza lisithi licela wena ngokukhethekileyo, licela ukuba ndinibulise nonke. Siyavuya ke ngalo uthando lukaThixo ngokuba simanywe ngothando lwakhe. Xa sijonga ngaphandle siyabona ukuba ilizwi likaThixo kunjalo lingqiniwe phayana. Inkosi ithe kuyawubakho ixesha lokuhlwayela nelokuvuna, elokubanda nelobushushu, ubusika nohlobo, kwaye kunjalo yonke into iyalelwa nguThixo. Kwaye siyavuya ukuba sinobona ulungelelwano olungcwele kubuyeni kwakhe. Into ethe yaphuma endleleni kumele iphinde ibuyiselwe endleleni, kwaye kuyawuba njalo. Kwanjengoba sifunda indalo yonke inxanelwe ukubuyiselwa kwento zonke. Indalo yancwina incunela ulungelelwano olungcwele lwaqala ukuba lubuyiselwe, kwaye kuyawukwenzeka ngokuqinisekileyo njengoko uThixo etshilo. Bakhona abantu abangena kukuqonda olulungelelwano kakhulu. Ndiye ndaxele endaweni ethile namhla xa udibana namaYuda kakhulu phaa kumacebo abo onyaka, kunzima ufumana abanye abantu abaphendula ngendlela ekrakra xa kuthethwa ngoThixo njengamaYuda. Kubo bonke nje abantu, nabantu ufuna ukuthetha nomYuda malunga noThixo namhla, kakhulu engumJamani, kumele akwazi ujongana nemibuzo enzima. Umbuzo wokuqala, wayephi uThixo? Xa bonke abazalwane bethu noodade, abantwana, oomama nootata babefakwa emingxunyeni egcwaliswe irhasi, wayephi uThixo xa kusenzeka oko? Ngumbuzo lowo, wayephi uThixo? Omnye ke amangaliswe kukubona ukuba abanawukwazi ukukholwa kuThixo ngumntu, khona igunya elingaphezulu. Kodwa uThixo ngubani? UThixo, uThixo ngumntu? Abamazi, thina siyazi. Ngokunjalo siyazi uba kutheni zonke ezi zinto zenzekile. UThixo wazixela kwangaphambili ukuba nihambe ezindleleni zam, nithobele imiyalelo yam nemithetho yam, kodwa nihambe kwiindlela zentlanga. Ngoku ndiya kunichithachitha phakathi kwazo zonke izizwe, kuphela ke amasalela ambalwa aza kushiyeka. UThixo ukuthethile, kwaye mhlawumbi kupha kuHoseya apho athi ndikwenyulile phakathi kwabo bonke abantu njengelifa lam. Ngoko ke ndiya kunihlwaya nohlwaya ngazo zonke izono zenu, bonke abanye abanamthetho ngoko ke abanazizono abanaziqeqo abazenzileyo uThixo akayi kubohlwaya ngaloo nto kodwa abanye abantu banomthetho banemigaqo banemiyalelo ngoko ke bayiyophule wonke kumthetho ufuna isohlwayo xa siukuthi uthe uphulwa ngoko ke kwindlela kaThixo kubona yonke nje into ililungisa ilungile ngumntu kuphela imfama ongakuboniyo kuThixo yonke into soloko ilungile kwaye kuba ibilungile kuthi bekungayikubakho nto esiya kukhalaza ngayo ukukhalaza uyazi ndiyancuma ncinci ngoku kodwa ngenyaniso kubhaliwe ukuba lo ukhalazayo makakhalaze ngezono zakhe hayi ngemeko hayi ngabanye kodwa kakuhle kakuhle malunga nezakhe izono bambalwa kabakwenzayo oko soloko bekhangela iziphoso kwabanye abantu xa bengazifumani babe nomsindo ngakumbi kodwa ngokunjalo siyavuya kuThixo ngokuba asinike ubabalo lokuba singakhangela iziphoso kwabanye kodwa kuba sizigwebe thina ngokwethu ngokwesibhalo lo ozigwebayo akayi kugwetywa ke ogweba omnye uya kugwetywa ngemilinganiselo eminye agweba ngayo abanye ngoku sinantoni sinokuzikhethela abo bazigwebayo bakhululekile ngona phakathi kwaye abayi kugwetywa abo bagweba abanye bawukwamkela umgwebo abathe bawuthetha phezu kwabo yintoni ke thina esiyifunayo ingaba sifuna ukumaphina ngaloo mini ndicinga kungcono ukuba sime ngasekunene ukutsho ke kwicala likaThixo ukuba sizigwebe sizivumele ukuba sigwetywe sigwetywe ngulo ohlola iintliziyo zethu olawulayo obona zonke izinto owazi zonke izinto oqonda zonke izinto sukela uThixo waba ngumntu uyasiqonda usiqonda ngcono ngaphambili kumzimba okomoya kwakungena ukwenzeka oku kodwa emva koba inkosi yethu ithe yeza kumzimba onokubonakala ufunyanwa unokumila njengomntu wava ngendlela esiva ngayo walila nje wasigqiba ofunda ngendlela esinokulila ngayo wava njengomntu uThixo akanakukhala uThixo ungumoya uThixo unokosula iinyembezi zethu kwaye uyakwenza oko ngoba kubhaliwe uThixo uya kuzisusa zonke iinyembezi zethu kakuhle kakuhle umzana uRusi uthe sisaba nofundo lweBhayibhile ngoko kumele siqhubeke incwadi yokuqala kwabaseTesalonika isahluko sesihlanu incwadi ebhekisele kwabaseTesalonika isahluko sesihlanu ithi ke kaloku ngawo amaxesha namathuba bazalwane akufuneki ngando ukuba ndinibhalele kuba nani ngokwenu niyazi ngokucacileyo ukuba imini yenkosi njengesela ebusuku yenjenjalo ukuza kwayo kuba qinikweni bayakuthi luxolo nokunqaba oko bayakufikelwa intshabalalo ngebhaqo kwanjengenimba komithiyo baye bengayikukha basinde Maske sime apha nje okomzuzwana sithethe kakhulu malunga nemini yenkosi sifunde kakhulu ngayo umxholo owaziwayo phakathi kwethu wayikuncwadi yokugqibela ngokunjalo ndiye ndachukumisa phayana kwinguqu yakwimpuma nentshona Tshona Europe. Malunga nento endiyihlanganisileyo elizwini nakwintshumayelo zikamzana uBranham. Nonke niyazi into ayithethayo malunga neRussia njengesixhobo esandleni sikaThixo. Kodwa into ekumele ize kuqala kwaye siyabona ukuba kunjani yonke into phayana kwinqanaba lokukhukhuleka. Kubonakala ingathi akunakwenzeka nje kwiminyaka emithathu eyadlulayo. Ixesha nje lilungile kuyo. Ndive intetho yakhe izolo uthi ixesha xa umbutho ulawula abantu liphelile, ixesha lifikile apho abantu baza kulawula umbutho. Inguqu ikho kulo lonke ilizwe kwaye ndiyabona koku kuba nokuba kukwiSoviet Union okanye China okanye kuyo yonke indawo, amazwe nje axakekile ngamalungiselelo omjikelo wokugqibela wokuvakalisa ivangeli engenakuze imiswe. Izinto ezininzi zibonakala ingathi ziyasibhidisa thina namhla. Singakwemba iintloko zethu sicinge kuba kungena njani na konke. Kodwa singaqiniseka ngento enye. Phakathi kwako konke ukudideka, uThixo wenza indlela elungisela abantu bakhe. Ndicinga ngo mlungiseleli waseIndia uRajiv Gandhi otshate umkatolika nje ngendiya lokuqala phana kububongameli baenze oku. Wathi le ndoda igqibe ukuthumela unyanake nentombi ababesebancinci ababe omnye neshumi nesithathu omnye neshumi nesihlanu pha eMoscow ukuba bafundiswe phana sisikolo se-ultra samaRoma samakatolika esilawulwa lilizwe laseSpain. Yonke into ingathi ixubene nje. Umprofeti uDaniel uthetha ntoni malunga nomtshato? Ngaba siyithethile na? Umprofeti uDaniel ubhale ntoni malunga nomtshato? Ingaba nikufundile? Uyabona ukuba izinto zinjani phakathi kwabantu, ukudibana kwabo apha nokudibana kwabo phaya. ISpain sifumana imvume kwisikolo esikhulu phaya kwaye indoda ithatha umfazi kumakatolika abe yena elilungu lamaHindu, enye yeenkolo ezinkulu ehlabathini ngokuqinisekileyo, mhlawumbi ngumlinganiselo wesibini kwisigqiba sabantu okanye sokuqala. Andazi kakuhle kodwa kuko konke ke nje malunga namakhulu asixhenxa namashumi amahlanu ezigidigidi sabo yingingima enjalo yabantu. Kodwa kunjalo yakubona ukuhlangana kwabo uba kwenziwe kanjani. Inkolo nemida yabo iqhawuliwe, akusekho mida ngoku. Omnye uthetha ngokholo nomnye ngokunjalo ukholwa enye into eyahlukileyo. Wonke umntu uthetha malunga namakholwa kwicala lakhe. Xa iikomeni zithetha zithi zingamakholwa, xa oopapa bethetha bathi bangamakholwa, yonke into bonke abantu bazibiza ukuba bangamakholwa. Akekho umntu ozawujika izinto. Thina nje abantwana bathixo siqaphele zonke izinto. Siyabona isibhalo ukuba sizaliseka kanjani ngokunjalo. Siyabona ukuba uThixo ulungisele iqonga umjikelo wokugqibela ukuba asinike ithuba soba sizilungiselele oko kuza kwenzeka. Kodwa masize kulo mxholo kumxholo wethu uthi akudingeki ukuba ndinibhalele bazalwane malunga namaxesha, kwaye leyo yinto ekumele sigcinise kuyo zonke izigaba ngezigaba ezithe zohlukahlukana malunga nemini yenkosi malunga nokubuya kwenkosi malunga nayo yonke into sele bengaphandle kwentando kaThixo ngenxa yalentetho akekho umntu owathi wabhala into kwaye kuba uyafunda phayana kumatywina umzana Branham uthe inkosi ithethile malunga netywina lokuqala yena ke xa ethe wazisa umfanekiso ovela pha kuMateyu waze wathi xa kufikela kutywina lesixhenxe lishiyeka lithule lena yimfihlelo enkulu kwaye imalunga nokubuya kukaYesu Kristu nonyana lo angayaziyo ukuya kuba nini ingaba ukuqapheloko ingaba ukufundiloko namhla bonke bayakubhala namhla bonke bayakwazi kwaye umsindisi wethu uze kumzimba womntu njengonyana womntu esitsho ngokwakhe ubunyana womntu akazinto kuphela wazi loo nto ayiboniswa ngubawo namhla babanga ukuba nge-28 kaFebruwari ewe ndiyacinga nje ukuba sike safunda ityuna lesixhenxe xa inkosi ifikela iqukumbela yonke into phana kubabalo kwitrone yobabalo xa ingenamntu akusekho nto eshiyekileyo singahamba siye ekhaya masiliyeke ilizwi kaThixo ngendlela elibhalwe ngayo simbulele nje kuba libhaliwe simbulele ukuba sinako ukudibana ukuqhagamshelana nelizwi likaThixo andazi ukuba bendikuxelile kwintshumayelo yokugqibela kodwa kwintshumayelo enomxholo othi amaqulo aqhekekileyo umzana uBranham uthi kuphela ngawo bazelwe ngokutsha ngenyaniso awo bazelwe ngokutsha ngomoya baza kuba nako ukungena baza kuba nako ukuliqonda ilizwi likaThixo ilizwi likaThixo livele ngomoya kuphela ngomoya kaThixo kwaye xa sithi sibe nawo umoya kaThixo siyaziqaphela siyawaqaphela amazwi kaThixo size sibone ukuba angumoya lamazwi abubomi njengoba etyhiliwe kuthi ngoku uyabona xa kusondelwa phayana kwixesha lokonyulwa lokonyulwa komongameli silapha ke ngokuloo meko kweli lizwe ngokunjalo kumele kuthethwe ukuba sinenxaxheba ukuba sithandazele urhulumente kweli xesha kwixesha nje lokuqala ndibeka isandla sam phezu kwebhayibhile ndisithi nkosi ndingumhlali weli lizwe ndinenxaxheba kwaye nceda usikelele yonke into mayihambe kakuhle kanye kwakhona kwaye siyavuya kuThixo ngako okuthe kwangcono ngendlela izinto ezithe zajika zayiyo nokuba siyeneliseka eyona nto ebalulekileyo kuthi kukuba yonke into isesandleni sikaThixo kwaye ngokuqinisekileyo akho mpazamo akukho nanye kule kubhaliwe ukuba inhliziyo kakumkani sesandleni senkosi nemilambo empompozayo ususo kumkani aphinde amise ukumkani loo nto ibhalwe kuDanieli chapter 2:21 ngoku abaninzi intando yakhe nintsi izawukwenziwa ezinye izinto singangazithandi kodwa zibe ziyintando kaThixo siya noba siyakuqonda noba asiqondi phayana koFaro uFaro bengamazi uYosef inkosi yayiyenza lukhuni inhliziyo yakhe ukuze igama lenkosi lizukiswe uThixo asibonakalise amandla akhe ngoku akekho umntu onalazi icebo likaThixo akekho umntu onokumcebisa uThixo akekho umntu onokumxelela uba makenze ntoni ngokunjalo sithethe ngokwaneleyo malunga nengcinga yoxolo nokunqaba masiqhubeke kumqolo wesine uthi ke nina abazalwane anisebumnyameni ukuba imini leyo iniqubule njengesela le ibalulekile ngokunjalo kumele sigcininise ngokuninzi njengoba kubhaliwe ukuba ngexesha langokuhlwa kuyawubakho ukukhanya ngokuphinde kubhalwe ukuthi phakathi kobusuku kwabakhona umemezo oluthi yabonani nanko umyeni esiza xesha langokuhlwa lifika ngexesha apho wonke umntu elele ngoku kumele sihlale sizilungiselele ukukhanya kumelanga kuze emini, kumele kuze ngokuhla xa kumnyama. Kuze sibone ukuba siyaphi na oku lubabalo lukaThixo. Kumqolo wesihlanu ithi, nonke nina ningabukhanya, ningabobukhanya bemini, aningobobusuku, asingobumnyama. Ngoko ke masingalali njengabanye aba, masiphaphe sibe zingcathu. Mangalisa kunjani ukuphila sinokulindela ukubuya kwenkosi? Ewe, kwaye utsho phayana njengoba besitshilo ngolwesithathu ngokuhlwa ukuba kumele sibe zingcathu, siphaphame, sishiyeke siphaphamile, sibe namacebo, siqhubeke nobomi bethu, siphila ubomi bethu. Kora sibe nayo le mvuselelo ethi masiphaphame sibe zingcathu. Kubaluleke kakhulu oku kumaxesha ethu. Uqolo wesixhenxe uthi, abaleleyo balala ebusuku nabanxilayo banxile ebusuku. Ke thina bangabemini masibe zingcathu, masinxibe isigcina sifuba sokholo nothando nesigcina nhloko esilithemba losindiso. Noku ngokunjalo kubalulekile njengesixhobo esithile. Kwaye nditsho nje kube kanye ukuba ngendlela ethile ndiye ndatsho kwincoko nje ebendincokola nomhlekazi uRayo esinokumnqwenela yonke into ukuba kubekwe phantsi zonke izixhobo kungaze kuhlaselwane. Kodwa apha siyaxelelwa ukuba masinxibe isigcina masibe zingcathu, sinxibe isigcina sifuba sokholo nothando nesigcina nhloko esilithemba losindiso. UThixo uvumela yonke into yenzeke, kwaye abantu benza izigqibo abazothi emva koko bazisole emva uba kuthethiwe namhlanje, kuba ke kwakhona ugwebo olungelulo kule ndawo. Kuye kwabonakala kum ukuba ibhazra ekuthe yalwelwa eligama lithi ngesilungu iparadisi liguqulelwe kuBhasra. Kwaye kuba ujonga phayana kulaa ndawo isepha apho igadi yase-Eden ibikho iphayana, kakuhle kakuhle imifula yonke into ungayijonga. IBhasra ithetha ukuthi yiparadisi ngesilungu. Kwaye kanye kulaa ndawo apho igadi yase-Eden ibikhoyo, ungafunda phayana ncwadi kaMoses malunga nomfula, uyawubona ukuba injalo. Kodwa khona ukulwa phayana, kukhona ukulwa. UThixo uza kumisela iparadisi emva koba i-Eden kaSathane itshatyalalisiwe yezimini yempindezelo. Sizawuza kuko oko ngokukhawuleza, ngoba kubhaliwe kumqolo wethoba ukuba uThixo akasimiselanga ngqumbo, kodwa usimisele ukuba sizuze usindiso ngayo inkosi yethu Yesu Kristu. Amen. La ngamazwi amangalisayo. Siyazi ukuba iyakufika imini ezawuvutha njengeziko, ingqumbo kaThixo izawuza phezu kwabantu, kwaye isihlalo senceba sijike sibe sihlalo somgwebo. Singafunda ngakho kwintywina lesixhenxe, usitshiyelo isahluko sesibhozo umqolo wokuqala. Apho izithunywa ezisixhenxe zanikwa ingqayi ezisixhenxe neziqhumiso, amalahle athathwa esibingelelweni ajula emhlabeni. Leyo ke ibiyintshayelelo yomgwebo zawo uza phezu kwalo mhlaba. Kodwa kukhona inani elinintsi lezibhalo elithetha malunga nomgwebo, malunga nengqumbo kaThixo. Umgwebo uzobe usesiphelweni, ngumgwebo wokugqibela ke lo phambi kwetrone emhlophe. Kodwa malunga nentlanga abantu abangakholwayo, ingqumbo kaThixo, ingqayi zengqumbo zizabe zigalelwa ngokwesitshilelo sahlo seshumeni esithandathu. Imini eyahlukileyo ke leyo, imini yenkosi eza emva koxwilo. Singayifunda kwimiqolo emininzi. Ndizawuphinda umqolo wethoba kwakhona. ngoba uThixo akasimiselanga ngqumbo. Kodwa usimisele ukuba sizuzane nalo usindiso ngayo inkosi yethu Yesu Kristu. Masifunde isichilelo isahluko seshumene esithandathu. Sichilelo isahluko seshumene esithandathu. Njengokukhawuleza nje. Ungakufunda konke ke okunye ekhaya. Isichilelo isahluko seshumene esithandathu umqolo wokuqala. Ndeva izwi elikhulu liphuma itempilini. Lisithi kuzo izithunya zezulu zosixhenxe. Hambani niye kuziphalaza ingqayi zomsindo kaThixo emhlabeni. Ngoku ungafunda isichilelo sahlo sesibhozo njengoba nichi pa apho ama kutyuna lesixhenxe. Isichilelo sahlo sesibhozo umqolo wokuqala kuvulwa kwamatyuna sixhenxe ithi pha umqolo wesibini ndabona izithunywa ezisixhenxe zime phambi kothixo kuzo zanikwa amaxilongo asixhenxe esinye isithunywa seza sama esibingelelweni sine siqhumiso segolide sanikwa isiqhumiso esininzi ukuze sisinikele nemithandazo yabo bonke abangcwele phezu kwesibingelelo segolide ebesiko phambi kwetrone. Isiqhumiso eseza nemithandazo yabangcwele bonke sanyukela phezulu kuThixo. Sathi sithunywa sasithabatha isiqhumiselo eso sasizalisa ngomlilo wesibingelelo sawuphosa emhlabeni kwabakho izandi nendudumo nemibane nenyikima. Izithunywa ezisixhenxe ebezinamaxilonga sixhenxe zazilungisela bazivakale zalungisa ukuba zivuthele. Xebekwa ukuvuthela amaxilongo kungenzeka emva kokuvulwa kwamatywina asixhenxe kwetywina lesixhenxe okundikutsho ngokucacileyo phakathi kokuvula nokuzaliseka ukutsho ke kuqaphela. Khona umahluko phakathi kokwenzeka kwento nokuxelwa kwayo nexesha xa le nto isenzeka naphakathi kokuvulwa kwamatywina. Ingabe icacile bazana nodade? Silapha namhlanje ngegumbi lokufundela. Mna ndikwazi ukufundisa kodwa umoya kaThixo nguye ofundisayo kude kube yile mini. Umzekelo omnye, umzana uBranham uthe amatywina okuqala mane ahamba kakuhle nezigaba zamabandla sixhenxe. Amatywina okuqala mane ahamba nezigaba ezisixhenxe zezigaba zamabandla sixhenxe. Ityina lesihlanu simalunga namaYuda esele ahambile ayekhaya bulawo ngokunjalo nawo basaguqukayo nawo basaza ukubulawa. Ingabe icacile nayo loo nto? Ngokujonga kuMatshi ngo-1963 inkosi yavula amatywina kodwa ityina lokuqala umkhweli wehashi lokuqala owaqala lomqhathi wayenetolo engenalo isaphetha waqala ukuhamba phayana kubuKristu bangaphambili. Ngoku kwaqhubeka kuzo zonke izigaba ezixhenxe zamabandla. Umbali wokugqibela yila mbali imithathu yokuqala ixutywe yonke inika umbali wokugqibela ke ongumxube. Yonke loo nto ke kukufa. Sibona ngokucacileyo ukuba ukuvula kwamatywina akukonge ixesha elinye ekuzalisekeni kwawo. Ukuzaliseka mhlambi kungakumakhulu kwixesha elizayo, khulu eminyaka edlulayo. Ndiyayibeka nje loo nto kuni kuba ukuvulwa kwamatywina akukwazi ukuba kuthiwe lelo xesha xa livulwa ityina ngoku liyazaliseka kwangoku. Lingavulwa ityina uba lithetha ntoni kanti lizawuzaliseka kwiminyaka emininzi ezayo. Yonke into iyaqhubeka nje kwelesine sesisigaba sinobuqhetsewa, kungekho nto emhlophe ngokucacileyo, kungekho nto emnyama ngokucacileyo, kungekho nto ebomvu ngokucacileyo. Yonke into ixutyiwa, akho mntu yaziyo uba yintoni yintoni ngoku. Eli lixesha elisiphile kulo. Umxube wale mbala mithathu ilapha ekugqibeleni iye yesine, kodwa yesine yeyebandla hayi kumntu wonke. Kwesihlanu ixeliwe ungazifundela. Isithilelo sahluko sithandathu mqolo wethobo kuya kushumelinayo. Ityuna lesihlanu limalunga namayuda ngokwepesenti ezilikhulu. Yinto emangalisayo le kuba apha ithetha ngemiphefumlo ephantsi kwesibingelelo eyabulawayo ngenxa yelizwi likaThixo nangenxa yobungqina babo. Ayithi uYesu apha, ayithi ngenxa yobungqina bukaYesu kuphela, ngenxa yobungqina belizwi nobungqina babe nabo. Emva koko xa abanye besiza, izinto zabe zohlukile, bazabe sele bemqaphele uYesu. Kodwa sina ukungena kuko oko ngoku. Inqaku lami belilula nje ukuba mele sikwazi ukohlula njengesiprofeti bazanodade, njengesiprofeti uThixo anika isithembiso, anganiki isiprofetho phakathi njengaphayana ku-Isaya kwakuphakathi naphakathi kwamakhulu asibhozo aneshumi uba idlule into uThixo ayithethileyo ngomlomo wakhe ayizalisekise. Okanye kuMalaki yayimalunga namakhulu amane phambi koba izaliseke into ayithethileyo. Ngoku sibuye apha size ekugalelweni kweengqayi zengqumbu, sifunde kwabaseRoma isahlo sokuqala ukuze sibone umxholo kuvakaliso likaPaulus apha. KwabaseRoma isahlo sokuqala apha ithi umxholo weshumi nesibhozo, kuba ityhilekile ingqumbo kaThixo ivela emazulwini ixhase konke ukungahloneli Thixo nentswelabulungisa yabantu abayithintelayo inyaniso ngokuswela ukulungisa okanye ke ngokungabi nanyaniso. Kushiyeka kushiyana inguqulelo uba yephi kwaye yiloo meko. Inyaniso ayizi ekukhanyeni, iyacinezelwa ngokuchasana nomthetho ngengcaciso yezobuxoki. Kwaye ingqumbo kaThixo iza phezu kwabo bonke abo bantu abathe bayala inyaniso okanye ukuze ikhanyeni kwenyaniso, kuba uThixo unomdla ngenyaniso. Enyanisweni ke kuzukucacelwa. USathane ufuna ukubhidisa yonke into, ufuna ukutshabalalisa yonke into, aqinisekise ukuba inyaniso iyacinezekela, iyacinezeleka ngokungalungisi kwabantu. Kwaye kuko konke oku ingqumbo kaThixo izawuza ke ngoku. Kodwa phambi gqobhozele le ngqumbo njengoba sifundile kuncwadi yokuqala iTesalonika isahlo sesihlanu, thina sikholwayo siyakuhamba kutheni? Ngokuba siyicinezelanga inyaniso ngokungalungisi, kodwa ngoba uThixo esinike inceba yoba siyithande inyaniso, basiqaphele inyaniso kwaye inyaniso isikhulule. Ngako oko siyabulela. Ukhona ilizwe lekuncwadi yesibini Tesalonika mhlawumbi isahluko sesibini apho ithi ngokuba bengakwamkelanga ukuyithanda inyaniso uThixo bathumele ulahlekiso olukhulu. Xa inyaniso isiza endleleni yethu, ndiyacela yamkele. Inyaniso ayidingi ukuba ihlolwe kuqala. Inyaniso engcwele lizwi likaThixo, kwaye ilizwi likaThixo lihlambulukile amatyeli asixhenxe. Ilizwi likaThixo lisoloko liyinyaniso kwabaseRoma isahluko sesibini, phinde kwathethwa ngenqumbo ezakuza phezu kwabantu, ukutsho ke umqolo wesixhenxe nesibhozo. Kahle kahle sele kuthethiwe umqolo wesihlanu ke uthi, ngokuba lukhuni kwakho nenhliziyo yakho engena nguquko uziqobela inqumbo ngemini yenqumbo nokutshilwa komgwebo onobulungisa kaThixo oya kuvuza ulo nalo ngokwemisebenzi yakhe. Ngoko ikhona imini yenqumbo. Umqolo wesibhozo ithi, ke kwabo beyelenqe bangayithambeliyo inyaniso basuka bathambele intswela bulungisa, kuya kubakho umsindo nengqumbo. Kukuba nenkani. Yinto le ibenza abantu kuba bangafuni ukuthoba baguquke, babethe intloko zabo emadongeni kuba le nto bayibonayo bayikholwayo ilungile. Noba umntu uye kufeni, ngokunjalo abazuyikholwa. Ncwadi yokuqala uTesalonika isahluko sokuqala umqolo weshumi sifundile kolesithathu abadlulileyo nje ithi apha, ncwadi yokuqala uTesalonika isahluko sokuqala umqolo weshumi, nilinde unyana wakhe vela emazulwini owamvusayo kwabafileyo kwa uYesu osihlangulayo kuye ingqumbo ezayo. Kumele sithathe konkoku sikuthabathele kuthi kanye kuwo konke. Usindiso luza phambi kwengqumbo, ayinaba yenye indlela. UThixo akanasigweba kabini, akanakubeka isohlwayo esi sathatyathwa imvana kaThixo aphinde asohlwaye futhi. Isohlwayo sethu sabekwa kuye ukuze thina sibe noxolo ngamanxeba akhe saphiliswa. Kwisitshilelo isahluko sesithandathu khona amazwi amaninzi anikumdla phayana. Umqolo weshumi elinesithandathu neshumi elinesixhenxe. Apha ithi, bathi kwiintaba nakumawa, siweleni nisifihle emehlweni ebusweni balo uhleli phezu kwetrone nasengqumbeni yemvana. Ngokuba ufikile umhla omkhulu wengqumbo yayo, kubani na ke onako ukuma? Kwaye ngaba siyaqaphela na ukuba eli lityuna lesithandathu? Ngaba siyaqonda isithilelo sahluko sesithandathu umqolo weshumi lesibini uthetha ngetywina lesithandathu phayana? Tywina lesithandathu lingaza kuphela emva kuba ibandla lixwiliwe. Loo nto icacile ngokunjalo. Ukuhamba nje kwazo kuhle kakhulu. Ityuna lesihlanu lihleli phaphakathi naphakathi ngoba limalunga nabo sele bebulewe, nawo bazokongezelelwa kubo. Kodwa nditsho ngendlela ehamba ngayo nje ingolungelelwano olugqibeleleyo. Kwisitshilelo isahluko seshumi nesine kukhona amanye amazwi kunjalo athetha ngalo mxholo. Isitshilelo isahluko seshumi nesine umqolo weshumi neshumi nethoba. Isitshilelo isahluko seshumi nesine umqolo weshumi neshumi elinethoba. Apha kubhaliwe, uthi yena osela iwayini yomsindo kaThixo egalelwe ingaphithikeziwe endebeni yengqumbo yakhe athuthunjiswe ngomlilo nesulfure phambi kwezithunywa ezingcwele naphakathi kwemvana. Kwaye ngobani abantu? Ungazibonela kakuhle kakuhle uba ikophi na umxholo. Qolo esithandathu siyafunda. Ndabona esinye isithunywa sezulu siphaphazela esazulwini samazulu sineendaba ezilungileyo ezingunaphakade ukuba sizishumayele kwabo bemiyo phezu komhlaba nakwiintlanga zonke nezizwe neelwimi nabantu. Ngoku okumalunga nevangeli yanaphakade, ivangeli enye leyashunyelwa uPetros noPaulus xa umzana uBranham wathatyathwa waswa ngapha kumdiyadiya wexesha waxelela ukuba uya kugwetywa phambi kwabo ushumayele kubo. Wabuza ukuba uPaulus melame ukunjalo phambi kwesihlalo somgwebo. Nkosi yathi ewe, naye iyawugwetywa. Oku kumalunga nevangeli yanaphakade ezakushunyayelwa kubo bonke abantu ilwimi nezizwe. Ngoku ngumjikelo wokugqibela lo, udonso lokugqibela. Kwaye kwakhona ndiyakhumbula kunjani umzana uBranham wathetha malunga nodonso lwesithathu. Xolo asithethi ngezinto ixesha elinintsi ngoba sizilindile ukuba zizaliseke. Emva koko saba nexesha elinintsi loba simbulele uThixo singakhange sibe neengcinga-ncinga ukuba izinto ziza kwenza kanjani na ngokomxholo. Kodwa umzana uBranham wathi kumparagraph kwindima enye, udonso lokugqibela liya kuba ngawo balahlekileyo ngokugqibeleleyo, liya kuba lolomtshakazi. Ngokubonakala ukuba okweli thuba nje uba sihleli phakathi kwezitulo ezimbini ayikho njalo, ngumyalezo nje wokugqibela, isigqibo sokugqibela. Nabani othe wenze isigqibo sakhe ngoku senzelwe naphakade? Awu bangazukholwa bazukholwa ngonaphakade bowulahleka. Awu bazawukholwa bazawukwamkela baze basindiswe ngonaphakade babe ngawomtshakazi, bayakubizwa baphuma. Ke umntu ozokuba nexesha lokucinga ukuba ithini, ndiye ekhaya acinge ngako. Kuphantsi kokuvaliswa kwelizwi likaThixo izigqibo zo ezingcwele ziyenziwa, izigqibo zokugqibela. Sawuthetha ngaloo nto xa lifika ixesha layo. Pha isithunywa sithe salandele sokuqala sithe iwile, iwile iBhabheli umzi omkhulu ngoba wenze zonke izizwe ukuba zisele kwiwayini yengqumbo yayo eyokuhenyuza kwakhe. Ngokufika esithathu ukuba umntu uyanqula irhamncwa nomfanekiso walo aze amkele uphawu lwawo ebunzini okanye esandleni, kwayena lo uya kusela kwindebe yongqumbo kaThixo ezawube ithululwa ingaphithikezwanga kwindebe yomgwebo wakhe. Bangaphi namhla abantu abasezicaweni? Bonke babe bengena kule nkqubo yaseBhabheli bayacula besithi, Thixo omkhulu siyakudumisa, Nkosi sidumisa amandla akho. Baba bengakhathalanga, bengayikhathaleli into uThixo omkhulu ayithethayo. Inkosi selithe emva phayana, bayandihlonipha ngemilomo yabo kodwa iintliziyo zabo zikude le kum. Masiqinise oku kanye kwakhona. Nabani ongavumelaniyo nelizwi likaThixo? Nabani ongenako ukuvuma kwangaphakathi nelizwi likaThixo? Akalunganga, akanauphilile. Umdla awudalwa ngokuba udonse amagqabi wenze impembelelo ethile. Impembelelo ipha apho kulunge khona, kulapho ke isitshilelo esingcwele sivela khona. Apho umzana uBranham uthethe ngewayini neoli, nonke niyazi isitshile namatywina nento ebhalwe phaku ungayonakalisi iwayini neoli. Yayintoni iwayini? Yayingumdla wangaphakathi ovela ngokutshilwa komoya. Umdla ongcwele, indumiso engcwele eveliswa kwikholwa ngakukutshilwa kwelizwe elingcwele. Nonke niyazi ngaba siwafundile sonke amatywina, mhlambi ke nazingcono kunam. Mna ndithenda waguqulela, ndaphinde ndawafundisisa, ndawafunda kwakhona nakwakhona. Kodwa siyavuya kuThixo ngazonke ezincinga, kwaye sinqwenela nje kuphela kuba kungathi ngenyaniso bengumzali kuthi, ukuze isitshilelo esingcwele somoya apho ilizwi kaThixo licaciswe khona kuthi lathi lamiliselwa ngenyaniso labonakaliswa kuwo wonke umxholo wawo, ngumdla unjani lowo onokuvela kuthi sonke. Imibulelo enjani, ludumo olunjani, lunqulo olunjani olunokuvela kuthi lubheke kwitrone kaThixo kanye kwakhona. Ilizwi kwisitshilelo sahluko seshumi nesihlanu apha kumele uba ngumqolo wokuqala nomqolo wesixhenxe. Isitshilelo isahluko seshumi nesihlanu, umqolo wokuqala nomqolo wesixhenxe. Ndabona ezulwini omnye umqondiso omkhulu ongummangaliso. Izithunywa zezulu ezisixhenxe zinazo izibetho ezisixhenxe zokugqibela ngokuba wazaliseka umsundo kaThixo ngazo. Apha siyabona kwakhona ezithunywa zisixhenxe zinezibetho zokugqibela ezisixhenxe. Apha uyakupheleliswa khona ingqumbo kaThixo apha emhlabeni. Umqolo wesixhenxe ithi yathi enye kuzo izinto eziphilileyo zone yazinika izithunywa zisixhenxe ingqayi zegolide ezisixhenxe zizele ngumsindo kaThixo odla ubomi kusemaphakadeni nasemaphakadeni. Yazala itempile ngumsi ophuma ebuqaqawulini bukaThixo nasemandleni akhe, kwaye kungekho namnye unako ukungena itempileni. Zada zazaliseka izibetho zosixhenxe zezithunywa zosixhenxe. Emva koko ingqaye ezisixhenxe ziyabonakaliswa apho apha ngokwentsebenzo nganye nganye ngoku izinto zifikele ekupheleni. Yonke into ebaleka ifike kwi-Amagadon esinokufunda ngayo ngokucacileyo umqolo weshumi nesibini ukubheka phambili. Kakuhle kahle siqale kumqolo weshumi, kodwa ibingengomxholo wethu lowo. Besifuna kuphela ukucacisa kakuhle nje imini yenkosi okanye ke ngengqumbo. Zonke izinto azibhekiselanga kwibandla elingumtshakazi. Phambi koba kwenzeke nantoni elolu hlobo, siza kuthathwa sisuka apha emhlabeni njengoba kubhaliwe apha, kuba uThixo akasimiselanga ngqumbo, simisele ukuba sizuzane nosindiso ngaye inkosi yethu Yesu Kristu owasifelayo, ukuze nokuba siyavuka noba silele kumele siphile sonke kunye naye. Ingaba sikuvanga nakwilizwi lokuvula, nabani okholwa kumuya kuphila nokubufile kutheni, ngoba sithe samkela ubomi bungunaphakade. Bahambe nje phambi kwethu kodwa bayaphila. Emva koko noba siyaphila noba sifile singabe nkosi. Emva koko siyawumanyana naye, ngoko ke zilungiseleleni. Apha ithi ngoko ke Thuthuzelanani nakhane njengoko nisenje njalo. Zintanda, oko kunjalo kubaluleke kakhulu. Awuqaphele ukuba umzalwane okanye udade ujongane nexesha elinzima, ujongane nezilingo. Masifumane amazwi alungileyo kuba siwathethe ngexesha elilungileyo ukuze amanxeba aphiliswe, iibhlorho ezintsha zakhiwe, ewe, ukuze uThixo asisebenzise ukuze sikhonzane. Singagwebana sonke kodwa masikhonze, kwaye xa sikhuthazana masenze kangolo hlobo ngothando nangendlela esinothi sinqwenele ukuba omnye umntu athethe ngayo kuthi. Masithethe into komnye umntu ngendlela esinothanda ukuyiva ngayo thina ngovuyo. Kuba sibeke imilinganiso ethile apha, iJobhi kwintshumayelo yasentabeni, nantoni na enithanda ukuba abantu bayenze kuni, yenzani ngolo hlobo kubo. Emva koko ibuyela kuthi, mele sihlale sisazi ukuba iya kubuyela kuthi. Ngoko ke thuthuzelanani nakhani njengoko nisenje njalo. Ewe, iya kwenze kanjani loo nto? Ngaba singakhana kanjani? Zawusebenzisa imizekeliso emibini ebalulekileyo ngoku. Incwadi yokuqala uKorinte sahlo seshumi elinesine, aba uPawulos esithi lo uthetha ngezilwimi zakha ngokwakhe, lo uprofethayo wakhe ibandla. Kumele sakhane. Kwenza kanjani oko? Ngomoya omnye, ukutsho ke kumoya ongcwele okhokelayo, khokela amazwi ethu nengcinga, kuba sithethe into elungileyo, into uThixo ayifunayo ngexesha elililo nangokuvakala okulungileyo. Ngoku kuzawuba khona ukwakheka. Mhlawumbi le ndawo apha ixesha liyacinezela. Ke siyaniyala bazalwane ukuba nibazi abo babulalekayo phakathi kwenu nabanongameleyo enkosini. Abanilulekayo nibabeke ngokugqithiseleyo kakhulu ukubathanda ngenxa yomsebenzi wabo. Hlalani noxolo phakathi kwenu. Noko kunjalo kubaluleke kakhulu. Ndiyacela ungawulibali umxholo. Incwadi yokuqala uTesalonika sahluko sesine umqolo weshumi nesithathu uthetha malunga nokubuya kwenkosi nokuvuka kwawo bathe bafa befela kuKristu, ngokuvuswa ngokuguqulwa kwawo bazawu bephila ngela xesha baye elixulweni, kwaye noxulo luseza ukwenzeka emva koku ibe yingqumbo. Ngokunjalo apha siyaxelela ukuba kumele siziphathe kanjani na ngelo xesha, kwaye siphila kanye kwelo xesha. Siyaniyala ke kaloku, siyanicela bazalwane ukuba nibazi ababulalekayo phakathi kwenu abanongamelayo enkosini banilulekayo. Ndiza kuthetha oku ngokuvulekileyo nje phakathi kwenu. Ndinovuyo kakhulu ngomzana uSmith nabo bonke abanye abazalwane abashumayela ilizwi likaThixo apha kule ndawo, umzana uRus nabazalwane bam, umzana uGajakt, ngabonke abazalwana abashumayela ilizwi lenkosi apha, abazalwana abathe basebenza ubomi babo bonke abangakhange badinge mali yamntu, abangakhange babe ngumthwalo nakubani, abathe bangakhange badinge nkxaso, abathe nje basebenza kumagumbi abo kuze bakhonze njengabakhokheli. Ngoku ndiza kwinqaku elibonakala ibale kakhulu kum ngoba kubhaliwe elizwi likaThixo, ngoba kubalulekile ngabe inyaniso okanye kunjalo. Ukuba bekungekho ngenxa yelizwi likaThixo bekungazubaluleka, awubabulalekayo kwaye abanongameleyo enkosini. Ngubani phakathi kwenu othe wadinga indoda enkulu kuyo yonke le minyaka? Ngubani? Ngubani oke wadinga omnye zonke izandla zishiyeka zisezibhokothweni? Ngubani othe wazisebenzisa? Ngubani othe wazisebenzisa? Kukangaphi sizibona ezinto, kukangaphi siziva? Ndizokuxela xa abantu ababini bengavumelani. Kukhona indoda yakwaThixo engazuthatha icala, ungagweba kakuhle apho phambi koThixo naphambi kwabantu apho kuza kuncedwa lo mlo lowo. Konke okungavani kuzawususwa uThixo akwazi ukuqhubeka nathi. Ethi apha nibabeke ngokugqithiseleyo kakhulu ukubathanda ngenxa yomsebenzi wabo ngenxa yenkosi. Thixanisikele bazalwane bam, sifuna ukunibamba ngothando. Kwamkele xa abantu bexhawula isandla sakho nje, beqinisa isandla sakho, bayithetha loo nto ivele entliziyweni. Ayibalulekanga loo nto kuba sicele abazalwane ngegama emthandazweni. Ingcono loo nto xa umntu ezenzela egumbini lakhe. Ngabi njalo mzana uRus, soloko kungaqhelekanga kuthi, kodwa ungakwenza ukuba uziva ukhokhele ngolo hlobo. Kungcono uba wazingcono ukuba ubusazi umemva kwethu, usikhumbuze ngolungiselo lwethu emthandazweni wakho, egumbini lakho. Khuleka wenze ngendlela umoya kaThixo akukhokhela ngawo. Qhubeka isithi, ngoku siyanivuselela ke bazalwane, balulekeni abanxaxhayo, bakhuzeni abamxhelo mncinane, basekeleni abathambileyo. Ngibani nokuzakade umsindo kubantu bonke. Lumkani kungabikho bani ubuyekeza ububi ngobubi nakubani. He, singakwenza njani oku singakwazi? Okanye xa sithi sikufumane sele konakele, ndingaxela uba singanika umdla kanjani koku? Ukuba sonke thina siva ilizwi likaThixo sikuthatha ngokubalulekileyo, sizithobe kuko sithi, Nkosi, ndinoku nokuya engqondweni, andiqinisekanga noba kulungile. Ndizawuthetha nabazalwane ndifumanise ngokwam ukuba le nto ndiyiplane ukuyenza ilungile naphambi kwenkosi. Singatsho thina ngokwethu nakwabanye singazisindisa engxakini enkulu kuba sigcina ulungelelwano lwezibhano, sisazi ukuba uThixo uthe wabeka abazalwane endaweni abathe babeka ibandla entliziyweni yabo. Lumkani kungabikho bani ubuyekeza ububi ngobubi nakubani. Kwenye indawo ithi, musani ukubuyisa ububi ngobubi, kukangaphi loo nto isenzeka? Emva koko sicinge nje, kutheni umoya kaThixo ungaqobhozeli? Kutheni intambisi ingenawo hla phezu kwethu? Wathi na umzana uBranham, ukuba sinemvelo yemvana ngoko ihobe lize lihle phantsi lihlale, kodwa ukuba sinemvelo yengcunka ngoko ihobe alinakuza lihlale. Ngoko imvelo engcwele inyanisi ibalulekile koku. Lumkani kungabikho bani ubuyekeza ububi ngobubi nakubani. Hlalani phuthuma kulungileyo omnye komnye nakubantu bonke. Hlalani nivuya, thandazani ningayeki. Ezintweni zonke bulelani kuba oko kukuthanda kukaThixo kuKristu Yesu ngani. Umoya musani kumcima, iziprofeto musani ukuzenza into engento, izinto zonke zicikideni nibambeleyo intle. Khumkani kuzo zonke iintlobo zenkohlakalo. Wanga ke uThixo waxolo ngokwakhe anganingcwalisa niphelelisekile. uthi ugqibelele umoya ugqibelele wena umoya nomphefumulo nomzimba ugcinwe ngokungena kusoleka ekufikeni kwenkosi yethu Jesu Kristu. Uthembekile onibizayo oya kukwenza nokukwenza oko. Haleluya. Mayibongwe uThixo philileyo, yena ngokwakhe uThixo oxolo, hayi wena hayi mna, yena ngokwakhe uThixo oxolo uya kuningcwalisa niphililisekile. Ibandla eliphansi kwegazi lemvana elinamava ngokuxolelaniso noxolelo, ibandla elithe laziswa kwilizwi lenyaniso elingcwalisiweyo ke ngoko kuye inyaniso ngomoya, ngobonke abathe baba ngamakholwa balithobela ilizwi balamkela. UThixo unako ukuphumelelisa ukungcwaliso. Qhubeke ukuthi bazalwane sithandazeleni, babuliseleni abazalwane bonke ngolwango olungcwele. Ndiyanifungisa inkosi ukuba le ncwadi ileswe kubo bonke abazalwane abangcwele. Ubabalo lwenkosi yethu Jesu Kristu malube nani. Ngoku ilet ifikele kuthi ukuze sifunde nathi, kwaye ndinomnqweno ukuba ingaphindize kuze sifunde kwakhona, phinde sifunde kwakhona ifundwe ndimnguwe sithi sonke, ukuze ibe kukuyifunda okuphindaphindeneyo sisemthandazweni. Sixube kunye nesicelo soba sithi Nkosi, yanga yonke ilizwe elibhalwe apha lingaba inyaniso ngam. Ndifuna ukujongana lonke ilizwe, ndithobele lonke ilizwe, ndifuna ukwamkela lonke ilizwe njengoba liyinyaniso. Kwaye uzawubona uba uThixo uzawukwazi ukusikelela nangaphezulu njengabazalwana abalungiselelayo. Yintoni esiyijongileyo phayana kolwesithathu ukuba ungamthiya kanjani na umzalwane wakho, ukubambana yeyona nto enkulu leyo. Kubhaliwe ukuba wadelwa ngabantu indoda enentlungu abantu bengamfuni. Ndiyakholwa ukuba sithe sabanako amava amancinci nje wokushiywa, kodwa inxalenye yento ekumele sijongane nayo siyinyamezele. Inye into eqinisekileyo ukuba thina njengabo bavile izwi likaThixo silahlekelwa kukumhlonipha. Njengoba umzana uBranham watshoyo, ndizawumphinda ndimcaphule umzana uBranham njengesikhumbuzo kangoko ndinokutsho. Wathi xa ibandla lelahlekelwa imbeko yalo lingamhloniphi umalusi walo, ngamanye amazwi ke upasta, ibandla elinjalo lilahlekile. Wonke umuntu uyayithetha, uthetha into ayifunayo ngendlela afuna ngayo, ishiya kumililizwi elithethwe nguThixo umnqophiso omdala. Ngabe uyayikhola uba yinyaniso injalo? Okay, ndiza kunifundela phayana. Kumele uba kukwincwadi yeLevitikus isahluko samashumi amabini ananye. Apha siyaxelelwa ukuba masenze ntoni ngabo bakhupha ukutya, bakhupha ukutya isonka sikaThixo. Levitikus isahluko samashumi amabini ananye uqolo wesithandathu ithi mababe ngcwele kuThixo wabo, bangalihlambeli igama loThixo wabo, kuba besondeza ukudla kwasemlilweni kaYehova, ukudla koThixo wabo mababe ngcwele. Emva kokuthi makangazeki umfazi oluyenyukazi nohlanjelwayo, angazeki mfazi waliweyo indoda yakhe, ngokuba ungcwele kuThixo wakhe. Uze umngcwalise ke kuba esondeza ukudla kothixo wakho ngoba ngcwele kuwe ngokuba ndingcwele mna Yehova uningcwalisayo la ngokunjalo ngamazi kaThixo niyakumbamba ukuba ungcwele uze umngcwalise kuba isondeza ukudla kothixo wakho ngoba ngcwele kuwe ngokuba ndingcwele mna Yehova uningcwalisayo andikholwa ba unokushumayela ilizwi elingangcwaliswanga lelizwi likaThixo andikholwa ba singalishumayela ilizwi likaThixo singangcwaliswanga nguye kunokwenzeka ngoko masibanike imbeko abazane bethu sibathandazise sibaxabise sibahloniphe kwaye uThixo uza kusikelela ukuvela kubutyebi bobabalo lwakhe amen.